Yesu Kristo umwana wakwe kabiri alitupela ifintu vyonse vya bupepye muri Kristo.
We are grateful to thee, Lord.
Tuleta shakuri imwe shikulu penshuko ilio twapelwa kuli lili kalamba ilia pulamo ilambo ilio Yesu atupele paka ubale ukutila ya tubwesesha na kabiri mwisenge no bubile kuli imwe pakutila pinga kwata ichi chisansa mushi ichafishibo kutila chalilembwa nga mwaikala muli ine nesuwebo fyandi muli imwe kuti mwalomba icho mlefwa ya kabiri chikachi tuwa kuli imwe. Naomba ifwe tuleta shapalichi kabiri tulepe pokutila imwe mwalatu pele chitetekelo pokuti chitetekela na fyonse ifili muli ifwe. Naomba lekeni tulekeleko shikulu kukuchuchutika kasuba konse kukusakamana konse ukwa ubumi ukufumafye kuli kasunga wafipe ukufika kuli pasta ukutila tamwame nangu chimomumano Yesu. Nomba lelo ukulolela ukukutika mukatina kumupashi wa mshilo ukulanda kulifwe ukutila tuingafisha ichintu chimwetuma kukwishivila po ipingi ifyenu pakulonga na kwesichapamo. Bantu shikulu muchine mlandu wine tuishile palibu na obu shikubu akaba kandeni kulifo kupitila mchevo chenu ichamweo kabilekeni chevo ichamweo chikale mulifwe nokuwa mulifwe
that we might be shaped and formed.
Pakutila tuingalengwa nokupangwa te kwisonde lelo okupilibulwa pakusangululwa kwa mpashi wesu mumusango wa mwana wa kwalesa. Owe imitima Yesu ile tutuma ilio tuleto ntonkanya kabiri insansa shire isu shaimyeo Yesu kwishi wakutila kutuwa itwa abana baume na abana banakashi wa kwalesa.
We stand on the very
brim of the second ine ya kuisa kwa kwepachiviri kabiri inko shonse na mabuku mufiretu tumapesamba ya nkasa Yesu ipintu kionse ichamu isonde filepwa lelo kuishi wakutila ubushikubumo ena kesa kabiri katusenda mubufumu umomu shakatale ukuba impera tema ta wakatale ukutenshiwa kabiri ukutontonka nyo kutila ife nomba tule abekashi aba buli obufumu mwele sase mbuleni imitima Yesu nama tuilelo kumupashi wa mshiro ukupitila mukusambwa kwa menshi aya chevo pantu walombela ipi mwishina lyakwe kabiri kukata bwakwe. Amen.
I wish to approach the subject this morning.
Ndefaya kupalama isambiriro muno luchelo pantu na chivano kulanda pa chintu chimo ichapusa na kupanono nga kwa chivano kubo kulonga na kwa kunda pa. Leno tuachivirisho kutila makadi ya kutepelwa po ya ringile kupelwa pa 8 mpaka 8 sata temwa 9 koloko kabiri inefye hili achisa kunanda ama minitaya nona ya kutapo kabiri achuso kutila takuni nangu imo ishereko kuno echo ena tachipela makadi ya kutepelwa po. Eicho tuwala na chitontonkanya kusenda ili isambililo kukulunga mikirako ulukuta. Kabiri ndepo ya kulanda pesa mbililo ilia ulukuta uluwabe pwane sonde. Ndepo ya kubelenga nomba ya mokuma mwivuku ya vapingushi chipandwa cha 16 nukutendeka na verse ya 10.
And Delilah said unto Samson,
efyo Delila atile kuli Samson, mwoneni mwankonya nokusose fyabufi kuliine. Nomba njeveni shinjirwireni umo mwinga kakirwa. Na watile kuli wene okukakwa nga nakakwa kumyando ipya ishabumbwapo mulimo. Elyo nkanaka nokubanga abantu bambi.
Delilah therefore took new ropes
eito Delila abulile emyando ipya amukakireko nokutira kuli wene lelweni abaperishiti bamwishira Samsoni kabiri amalalilila bekele mumuputule nao aiputawire okwifumya mukuboko kwakwe kwati bushishi. Enyo Delila atile kuli Samson, na nomba mwankonya nokusasa ebyabu bikuliine jirwileeni umwo mwingakakirwa nawe atiire kuli wene nga waapiikwila epikuti kinelo bali ipyapa mutwe wandi pamo ne ile epikulwa eryo delila abulile epikuti n'okuva minamu okulukoopo nga atiire kuli wene abaperishiti bamwishira Samson. Nao alishibwike mutulo twakwe n'okushimpula ekipiriko n'ensalu yaapikulwa. Eryo atiire kuli wene timwatiira shaani nali kutemwa apo omutima wenu tawuli kuliine. Iyimi kwitatu mwankonya n'okukaana njirwira omuli amaka yenu ayakalamba nomba apo amupatikisha ebyo byakwe inshi kushonse n'okumukosha eryo afishiwe kumutima wakwe fititi kabiri amwebere ibya kumutima wakwe fyonse n'okutira kuli wene ikibeyo tacatala okubeya kumutwe wandi bantu naba omwina nasari kuli lesa okutula mwifumo lyakwamayo. Nga nabeya eryo yakafuma muliina amaka yandi kuti nanaka n'okuba ng'abantu bambi. Kabiri iryo delila amwene okutiira amwebere ibya kumutima wakwe fyonse atumine kukwita abalupaka b'abaperishiti ati nineeni unomuku bantu anjebere ibya kumutima wakwe fyonse. Nawe abalupaka ab'abaperishiti baalinine okwiya kuli wene baalinike n'endalama atemwa baaletera endalama mu mino yakwe. Eryo amulengere okulala otulo pamakufi akwe ayitire n'omwaume ewaabeyere ebikuti kinino bali ipyapa mutwe wakwe eryo atendeke okumucyusha kabiri amaka yakwe yaafumine muli wene nga atiire lelwe n'abaperishite baamwishira Samson nawo ashwirwe mutulo twakwe n'okutiira ndeefumanga lyonse n'okwikunta lelo taishibe okuti yehova naafuma pali wene. Nomba ndefeyo kubelenga omutwe w'eryasi iryayirisambiriro lile esangwa mulyamu ibuku lya kusokolola ekipandwa kyatu kutendeka n'eya 21 kabiri n'amavesi ya
23
kabiri naamupeere ensita yakuti alapire kubula lele bwakwe leero tafaayo kulapira. Moneeni ndeemuposa pamusanshi n'okuposa mu bucyushi bukalamba abaita nanka obucende nga tabalapire ku mirimu yakwe. N'abaana bakwe nkabaloopya kunkwa kabiri inkuta shonse ekikeesiwa okuti nine kasapika wansyo n'emitima kabiri nkapeera imwe umo umo mwabeere emirimo yenu. Leke nishukulu alunda amapalo yakwe kukubelenga kwa kyebo kyakwe. Samson uwapala nanga nshingolukuta atendeke bwino atendeke mu nshira iyalungama alitendeke kabiri aleitwa omuntu uwapulamo wabulumba ena atendeke okubombera shikulu mu kutunga ebyebo byakwe n'okukita amafunde yakwe kabiri kirya talipala ngolukuta wena lwatendekeere palwa ngyo byotwingasosa ng'ensosero y'esonde lwatendekeere mu nshira iyalungama lwatendeke okutunga amafunde yakwa shikulu kabiri iryo lyonse Samson akonkere shikulu shikulu abonfeshe Samson bantu leesa kuti asunga uli onse n'okubonfya uli onse uyo uli n'okumukonka bantu wena mulimo wakwaleesa. Leero iryo twapiribukira kumbali okutaluka okufuma ku bintu byakwaleesa byena leesa tekuti atubonfye na kabiri Ibyo tulenda bwino bwino kukonka amafunde ya kwalesa ibyo twingekala mu bipandwa bya Bayibeli n'okupepa kulingana n'ekyebo ikyalembwa kumupepa mumupashi kabiri namuchine ekya kyebo lyena lesa kutyabwa ompya omuntu uli onse.
But when they take a notion to turn aside,
iliyo makwata mano ya kupirukira kumbali kukonka ikintu chimbi yena lesa tekutia bonfye uli omuntu nakabiri.
So Samson makes a very
so Samson anapanga I itakulangirira ko itapulamo italukuta ilelo
when the church
started lesa kuti abonfya ulukuta bantu ulukuta lwaendele nomukosha kukonka amafunde ya kwa shikolo asungile ifyamu mamupingushe yakwe fyonse nefikope fyakwe kabiri batire amafunde yakwe yonse kabiri lesa ali pamo nolukuta.
But it seems to be that
lelo chilemu nekakwati kuliko ichipulo itana kuka mukati kalukuta.
Remember, we are not on a picnic.
Ibukeni tatuli babwa ngalo leo tuli munchende ya bulwi abantu abengi batonton kanyafe ukutila iliyo baba bena Kristo ukutila ekintu fye balingira kuchita ukutila chilia chile chipishisha umyayaya iliyo bali abena Kristo kabiri sintu byonse inokuba ifyanguka.
Don't never get that in your head.
Mwinaisho kukwata pili ya mmano yeno, pantu naishilebo mwina Kristu kukulua, kukulua ubulwi ubusuma uwachitete kelo. Naishilebo mwina Kristu kukwingila mumushilwa wabulwi.
We are Christian soldiers.
Ifwe, tulifita ifya mwina Kristu. Kabili tulingile okusambilishiwa, nukukushiwa. Nukuishiwa imishile yonse iya mulwani. Ukuishiwa ifya pichingilila. Ukuishiwa ifya kuruwa ubulwi. Kabili kwa shitafetiria. Ili omupashu wa mshilo ulechi sokolwe la kulifwe. Ifwe tusende ifyo inko imbi. Ile tuweva ili otuwa ya kubulwi. Yamu amano yabo. Lelo tulingilo kusenda amano Yesu kwebene. Imisango omupashu wa mshilo winga watutungulwilamo. Kabili na amano ayo wene nga tupela. Pantu wene etiloro mkalamba kwa mpuka ishabe na Kristu.
Samson did good.
Samsoni alichitile chisuma. Ali umuntu mkalamba. Paka atendeke uku. Atendeke uku kutakwati. Kutituachita. Kukulaendaenda. Paka atendeke uku mamunchende ya kumwine. Kabili ulukuta. Wali chitile wino. Kabili wali chitile wino. Paka atendeke uku mamunchende ya bo.
Samson began to flirt.
Samson atende kokwangala. Kabili Natale yangala na bakashana abena Israele. Atende kokwangala na bakashana abena Perishiti.
And that's somewhat similar to what the church did.
Kabili chiringe chapalana kufyolu kutalwachitile. Luwena, kalwatendeke okusete mwiko na bakwebene, kwatendeke okukonka bashachetekela, nokutendeke okwangala pamo na bashachetekela. Palya epo, wapangile ichesu ichikalamba, kabili chimo, ichilubo ichikalamba nganshi. Nidiria ili olukuta lwatendeke okuchita ipintu ityo ifishari italungama. Lwatendeke okwikala nga Samsoni nebumba ili abipa.
Samsoni
ilyo lyonse ali mwibumba ili abantu bakwa shikolo ali kitirefye wino.
But when he got
lelo ilio atendeko kwangala nebumba ilia bipa yena aishileva mubwafya kabili uye musango chabela monolukuta.
When the church followed
ili olukuta lwa konkele mukatina kabilisila bushiku kukonka obutungulushi bwa mpashi wa mshilo lesa ali bapalile kabili bitungusho nebishibilo nebipapwa bya konkele olukuta elo ili olwatendeke ukuba mwibumba lya bipa nesonde
simwe
ekintu ekyabipisha ikyo olwakitile kabili ekintu ekyantanshi ikyo olwakitile watendeke okubunganya kukona ula isenge mukati kabatetekela bambi bantu basangile okutila inko shali bungenye lelo iyimbila nsuma iyikalamba tayalashikwaku nkoyimwatemu abantu bamo yena yalashikwaku uyo onse ulefwa yalekeni ese inko shonse imitundu indimi n'abantu lesa tafwaile ife ukubikapo imishirwa ya mipaka lelo abantu balefwaya okubakwati balapashanya atema okukonkelesha okubange ngyefyo isonde likita okusosa ebintu ibyo bakita okuba abalunduluka mu musango bena baba abalunduluka ifwe tekutale tulunduluke okukita ekintu ekiri kyonse isonde likita ifwe twabafye abalunduluka ilyo tuletonka ebipope byakwalesa n'omusango wakwe wakushiramu efintu ifwe tekutale okuba bakwipashanya kwisonde nga kampane yafwaka balikwata okulunduluka kwabo okukalamba nga nshi kuli televizhen kabiri amabumba ya bwalwa na whisky balipanga okulunduluka kwabo okukalamba okupitila mu bwafilisho bwa televizhon kilya tekishibile okutila olukuta tukakwata okulunduluka kwaluko kuli televizhen okulunduluka kwalukuta kwabela mukati kakushimikila imbila nsuma yamaka yakwalesa kabiri nefilangisho ifyamupashi ife tekususose bantu kutila televizhoni yalichitila ifi nefi kuli kampane yafwaka kabili notwampane tumbi ife tatwakwata ilembo lili lyonse okwensha okupashanya nabali abantu kabili ilyo lyonse tulechita kutwaleta impendwa ikalamba yabantu lelo chilya techolesa atusonteleko okuchita tutontonkanya bantu kutila tulifye abawamisha abaisansabika utubungwe utukalamba ukulenga ibintu ibikalamba ibyawamisha okuchitika ukutila kwena kulunduluka ife tulefwa chila bushiku pankasa shesu ukulandila kwa bumupashi nga twali milini amakumi miliyoni abamaka muno luchelo kabili umupashi wa mshilo tali pamo na ifwe kutwachita bwino ukwimilina abamaka ikumi pamo na mpashi wa mshilo na ifwe tekuti tuipashanye nesonde kabili chimwe cha bintu ifyakubalilapo chali ulukuta lwatendeke kwibunganya abene akabungwe akakubalilapo kali ulukuta lwa katolika elyo kabili kwaishile ulukuta lwa lutheran elyo babungenyemo ulukuta lwa katolika ukululenga okuba kabungwe ubushiku bumo kwali ukubirikisha abapelisiti balipaliwe samson kabili samson aputawile ntambo ishakukakilako isha lukuta lwa katolika kabili martin luther aishile isana kabungwe elyo baishile kaka olukuta nentambo imbi jofyo delila achitile kabili bena batendeke mukikolo kya kukwata umwaume uwaitwa na lesa abaume abo abali abaitwa na mpashi wa mshilo nalimota baishibe abc wabo lelo baliishibe kristu yena olukuta lwaishile bana emisango kabili walipashenye kuli baka abankanya bamapolitiki kabili bena balipele bakashimikila wabo digri wabu dokta omuntu onse alingile okuba dokita wafya bulesa ilya nyali ni ntambo imbi kukukaka olukuta abantu balaya n'okusoma kila seminari ileisho kuleta kasambirira umwaishibisha pakutira inkuta shavo singaitakisha. Pasta Wesu ni dokta wafyavulesa kabiri chinchi indovachitile umwakwesha kukwata mano aya chiramo ukuchira umubiye isuma tetachile pilibula chintu chilichonse muchinso chakwalesa. Kabiri tachile kwali kwa kumuntu uli onse ukwesha kutenda kuishiva kwakwe ukwesonde nokutala ukusekesha lesa na tena tena chamselu muchinso chakwalesa. Imata makatale ukusekesha lesa nefya kukabila itamu isonde nokuishiva pantu tena bulwani kuli lesa efya malembo ya sosa wene tekuti achichite. Kabiri tilamo esha kukwata mano yonse bali shiva fye ifya kusita nefyewe ifya kusosa. Kabili tisa mkuba fye iliashi nama politiki mchikulo amaka ayarangishwa imbila yampashwa mshilo iyo ingila mumutima wa muntu no kusangolu bembu vena mani sambilishwa kumila ndile yama politiki. Kabili ifwe tatukabila chiria Paulo atile itebo chaishile kulifwe tefgeka atema imbila nsuma mutebo keteka tena kupitira mumaka nefilangisho ifyampashwa mshilo ifyaletele imbila nsuma ukulangisha amaka yampashwa mshilo nelo bonsaba bantu mala ya kuseminari kabili vena mala sambilila masambilo ya kalamba ito valingilo kuimini na kunta nshi ya bantu ito valingilo kuipela vene ito valingilo kukwala kabili ito valingilo kuchita vena tabalingilo kubomfya insoselo ya lubana namba chikechika bwino kwini ya shiri ya mapolitik leo tatule kwenye vyewe vya mundu vya kulembeleka. Paulo ena asile imbila nsuma iyo ishimekila tayaishile muru liyo msango selo yena yaishile kukitila mkutangu wa ukwa umupashi wa mshilo kabili na maka haya kulangisha taisa kumila ndile ya pangwa wino pakutila mano yenu yenga vela temwa kukitila kwenu kuingaba mumano ya muntu. Silo ya ishile kupitila mkilangisho ya maka haya kwa Kristu wabuka.
That's the gospel. To know him.
Ilia embila nsuma. Kukishwa wene. Mumaka haya kubuka kwa kwe. Ila umuchesho kutontonka nya ena alichenjela kwa panono. Kukutila umuntumbi. Kwa chonga nino. Wa Methodisti vali nokusosa. Ifutu wali kwa tomu ntu wa chenjela sana. Wa Baptisti vali nokusosa. Kabi ulu kutaluwa kwa Kristu. Kabi na mambipo. Vena bonse. Ifwe. Tukama chenjela sana. Ifwe. Pesu avantu besu. Katuwa kasuminishe fye umuntu ntufye. Ukuya nukuya. Kukila njila nsuma. Telo vena. Bala basara fye. Mwelesa. Kwa teni uluse. Balabasalafye kabali ketekela nesambilisho lyabolimo yena balababika mulukuta lesa tekuti amukumyemo mumusangoli onse. Ntefaya omuntu omo ukunshimikira nyo wasitalirwe nompashi wa mshilo lesa aimya tekusontwa nomuntu atemwa efilonganino. Ukuishiba konse batila owe ifwe tuwalishiba fionse palwa tena kabili vamo mulibena tabaishiba ile mbo ilia kubalila po ilia mpashu wa mshiro vena balalikana lenji kukisha pakalibu paka nono akona vile ngele ubu shikubumu mkalifornia na limwe miaka ikumi ya pitapo naka sendele mwituka ilia kale ilia mabuku ninda ba uyo wale mbele akalibu kukie akanono aka makobili kumi silo kari kweta amano ya mo ayasuma muli kena nangula tamo nekecha kusekesha nobu chenjeshi lelo nalisangile chintu kimo mulia ita umpike kwa atinilesa kuline kabiri imo pamalia shaya nono ya tende kengefi uruchelo lumo mutele chikalamba ichankoko waliko mukolwe umo munono uyo watonton kenye alikwetyo kwishiba konse uko kwaliko kukwishiba eito alipukukile pachibokoshi nokuma omulomo wako unono pambokoshi imiku ina temwa isano apu kwenye umuto wako unono nokulila uko tamwatala okumfwapo mukolwe okulila kabiri bambi alite mwinamano yabo kabiri enatile bamayo na batata aba kino kitere kyankoko tefayo kulanda kulimwe bonse muno lucelo paliyamu aya kalamba ama butantiko aya masambiriro ayo tupangire fye atile nikwata okuishiwa kukalamba mukoma kwandu kwingi ilyo ati ntila amakalashia kwa yanono pamulomo wakwe kabiri atile nikusala okutila ife fenkoko kutwai waminisha fevene nokuishiwa kwingi eito kanshi kutinamyewa kutila kuli nga kutitwa imba nokubomba mwichinkalimo atemwa ekirindi tulinokusanga vitamini imo iyo ili nokutulenga ife bonse okulira bwino namasako ayawamisha kabiri owe kutinamyewa ifyo ninga iwamya fevene munshira ichapusanapusana kabiri banankoko aba nono nemipolopolo yabo inono iyakashika tena shansekere fye nokusosa kushe ena temutemwikwa kabiri tena mutine shani mukumbirwe owe ena nimukolwe wamanonga nshi kilenji bukisabamo abakuno bakashimikira bakuseminare abantu abamanonga balya kakulu mulandu waife okwikala pamo nenkoko shonse shashara ife bonse tulingire okuya pamo nankwe kisuma ilyo akantu akanono kapwire okulanda kwa kako waliko inkoko na imbi nono iyo ishakweta masako yalemoneka mwino nga firya yaisire ile butuko kukuma kunkoko shonse ishashara mulubansa kabiri atile palumendo paliminiti pye natumpa pye lyashipachirimba inkoko nasiya pamulu amakwabiriyane pali paundi ife bonse bakaya mukutwipa ya mailo kusimaisha mano yenu yalina okuchita munyina ukwishiba konse uko muntu engakwata kusumanshi ifyo yachita ifwe tuli ulukungu lwamafuta mutanda ifwe bonse tulefwa kuma inchezi na kuma miniti amano yesu yapilibula nangu chimo tulefwa yokwishiba wene lelo bena bala chichita chilya yesu yona lelanda nshitaimu akale pachuni chimwe chinono chitwa kanare kabiri chena chatonto nkenye kutila chari ishiva amano yonse ayo ayafwai kwa kuishiva kabiri chari ishiva pingi nganshita kutila kutitaeva bakanare abashala paru abantunse eicho chapupukile muli kasalanga wachiko kabiri chatendeke okulanda paru amuntunse ifyo chena chari ishiva paru abena kabiri mukupumikishafye profesa kupuma kupa juu aishileisa nokutendeka kulanda ebyebo ifukalambanga nshikuli chena kabiri chintu chinono chakapira menso yachiko nokupilibula omutwe wa chena nomba chali kweta menso chena kuti chamuna profesa chali kweta matwi chena kuti chamumpwa lelo mutine chena tachaishiwe ifyo alilandapo chinshi chena chali kwata obongo bongo wabakanare chena bongo bongo umwachuni epelake esi wakakwata tena kakakwata ubongo bongo kwa muntu echo chena tekuti chitontonkanye nga abantu nse kabiri nangula omuntu kuti atontonkanya ngalesa iwe muli bantu kabiri amano yonsa yesonde tayakilanga obongo bongo kwa kanare yonse efye muchita imwe mulaichena fye kuli bwena imwe mulingire okukwata amano ya kwa Kristu umulandu abantu bela nokwilunda kutubungwe kabiri ukupyanisha okukoshanya muminwe muchikulo ichakupyalwa chipya chipya bena balensha okuchilukira ukupyalwa chipya chipya tabalefwaya okupyalwa chipya chipya kabiri bena malishiba tunakusambilisha muli baibele eicho balefwaya kupyanisha chintu chimwa palwa lwena
and the Pentecostal people are just as bad.
Kabiri abantu ba Pentecostal baba fya babipa ukwesho kupyanisha ichintu chimo. Mana chipaya mumi monekere imo. Ingire cha bafye itasansa bikwa. Wala poshanya mumi nwe no kuilunda kulukuta kabiri kusanswa atemwa kubatishwa atemwa ichintu chimo.
They're afraid of the new birth.
Ena malonfo mwenso alwa kyalwa kitatipya kitashimonde chitekela brana mtambe nako ile umpo mwenso palwa chena nomba ipe bonse twali shiba kutiro kyalwa lesa kama na upo kubelele atema ni kwisa ninchendenshi kwena kusafya gakanya kabyalwa pamwina wa misungu atemwa pansha pakosa atemwa muchipinda ncha muchipatala ita mimonekele ya pinki kwena kusafya chopine kubyalwa kwakana kang'ombe ukubyalwa kwa chintu chili chonse kwena kusafya kabiri ukubyalwa chipya chipya takwama nangu chimo kanofya kusafya Nila abantu mali mama atalaliwa sana. Tulinokuya uko vaposhanya muminwe. Tulinokuya uko tababirikisha nokulira. Nokuma pachi pailo nokubirikisha.
You want to be too human. What we need is...
Tulefayo kuba abantu nganshi. Ifyo tufwai kwa kufyalwa kufwa. Kukuleta obumi.
A seed, an old potato.
Imbuto,
a
chumbu, itakale. Imbuto ya chumbu. Mkabule chirie chumbu, no kuchirika mumushiri. Mpaka, ilio mwinga kuate chumbu itipia. Chirie chumbu, itakale, chiringilo kubola. Itaba, tefutililete, ukumipupia. Mpaka liena, liabola. Kamili umao miatema umana kasi. Tekuti atale, ukutialwa chipia chipia. Mpaka amano yabo kabili, amene meka babola ukufua. Ukufwa pachipa ilono kufunda. Ukubifishi wa onse. Mpaka ilio ifulo liafuma. Muntene shienu. Nokutia wa chipia chipia. Kumupashi kwa kwalesa. Chesta kamana. Ngakuti mwalilo msowa. Ukulandila mundimi ukutoloka toloka. Ukusalaka tangeni kwa kwa ipu tuluwe kwa mutwe. Imwe mwle leta umwe upia.
But we substituted something for it.
Amen.
We want the classical way.
Lelo twalipyanisha ichintu chimo palwa chena.
Sure.
Tulefanya inshi la ya pamulu. Muchine.
The other day, Friday, wife and I was going
palitano to the store. Naine, tualea kuituka. Tulepili mula kulandikisha palichi. Lelo hiyo tualea mulia mumsebo. Na litualilefye ukula pili mula umuto wande kuluba lilumbi nolubie. Aba nakashabali ubwamba.
I promised God when
Nari
I was blind.
Lesa, ilio nari umuntu wa fofula. Ndakutena unda pameso yandi. Nkala olekesha pachintu. Ichari chalungama. Kabiri ndasunga kalupanda kanono. Ukulebera muni motoka yandi. Iyo nalolekesha pafintu. Cham sangolia. Ndalolekesha palupanda nokusosa. Mwelesa. Siria ema kusama mwandi. Iyo ndalolekesha palupanda.
I seen those women.
Nali mwene mariyama nakashi. Midatile. Tatumwene po nangumo umwa nakashirelo. Nangumo yonfwele sketi. Kamili atile biri. Tulekesha kuduri umwa nakashi kulia. Natulia otumishi putu nono otushingurwike. Pamulu wa mubili wakwe. Kamili atile. Ulende wakutila uri umwa nakashi teshiba wakutila chiria chirubo. Atile. Ndaena taishiba wakutila chirubo. Yena ena. Alifulunga na mumano. Natile, pali minitifiki mtemu ikwa. Ena mwina Amerika. Achita ifia wena Amerika bachita. Natile, nali Finland iteka de sana mtemu ikwa. Kabili nali ishe kulia kumwaome uyo wanjikalike panshi Dr. Maninen. Kabili tualea mkusamba kwa abu mibusuma. Uko kuitua sauna. Kabili vena. Bala mwingisha mwono kuitila mensha ya kaba. Atemwa menshi pamabwe. Aya kaba. Kabili yena. Yala mwibisha fye. Ilibe. Elio bala mulenga imwe ukutulokela mumenshi makasa. Elio kabili ukumu umishuamo. Elio bali no kumusenda mchipinda. Kabili muna baba nashimulia. Aba nakashi. Aba kusaba ume. Kabili vena ubwamba. Nukuba tuwala ukuba wesishamo mchishiba. Nalikeno kuingila mo, kabili natile Dr. Manine ni chilia, chilubo. Atile, kilifia wino Rev. Branham, chilia chilubo. No, mba itapalu ama Dr. Beno ama cha Amerika, awabali nukukula umwa nakashufu amba, nukumusenda mikape tebulo, nukupima fionse filundwa fiacha nakashaku hata. Nga kaliba nashi Beno mfipatala. Natile njire lako munina maninen ulipe wino.
What is it? It's custom.
Chena ni chinshi. Chena ni intambi.
When I was in Paris, I could hardly believe it.
Iliyo nari mu Paris. Nari filwe ukutetekela siena. Ukutila ifimbu sifiaba umenama nakashi. Chani chimochine.
I couldn't understand nari that the restrooms ukuchiruka, on the side
Yali kumbali ya msebo kulibonse babili aba umenama nakashi nalipirirwe okutetekera okutiira ebyo abaana gashi baine kumba lyabemba kukoowa umulumendo n'omutemwikwa wakweta baakwata ebipinda omwakutwalira ebifyakutwala benda balafura fye ifyakutwala fyabo fyonse nakutakutwala kyakulekeresha eryo balafutatuka inuma shabo n'okutwala akakaputula kanono n'okuya mukoowa lero efyo kyaba bene tabaposa kwamano kuli kyena lwena lutambi lwa France mu Afrika abaana kashi n'abaume abanoho n'abakalamba okwabula ekyakutwala nakalya okwenda kupita mu mabala tabatala okwishiba ibyo ekimbusu kyaba atemu ebintu atemu atabatala okutalukana mu kinso kyabamo n'omubiye lero bene tabaishiba obupusano bene tabaishiba obupusano lero kyena n'itambi ishanko lero natile mutemwikwa tuli abapusana ife twafuma ku nko imbi ife tuli abatandashi kabiri abeni muno kiyaetirenga ebipintu kumoneka ebyalubana sana bantu baibere itiila abwa mailumbula filya basiila balalangisha okutiila bena matandashi kabiri abeni kabiri balefayo omusumba uleisa umwaume atemwa umwana kashi mu Italy mu France mu Afrika mu nko iri yonse niyo watala okusyalwa kipya kipya omupasi wa mushilo tabashita ebyo bintu bene tabafwala ebifirya ebyakutwala bene tabakakitenga firya bantu bena banko imbi wokateeka kabiri kalenga nileesa ife twafuma kumulu omupasi uyo uli muli imwe unatungulula obumi bwenu nga muli abe n'amerika mukakita ebyo abe n'amerika bakita nga muli omufurenshi mukakita ebyo abafurenshi bakita kabiri n'okwebawula omubiyo leero nga muli abakwaleesa mukakita omusango ebyo bakita mu muulu bantu omupashi wenu wafuma ku muulu kabiri weene ulamutungulula ekintu kimwe kinoono ekyomwe nga lolekeshapo mu malembo abo abafwaine uyu musumba wupya maleikala amaibeera bena balandira okukira baali abatandashi kabiri abeeni neero ku lubaali lwa kwa kaini baishire baimbutushi kabiri ifiwereweere neero abe na kristu baali abatandashi kabiri abeeni imbutushi teyakwata eŋŋanda ikiwereweere muntu uwakutiinya neero omutandashi kintu kimwe kituntulu kabiri okufuma kumpanga ituntulu mu nko imbi okwesha okusanga enshira yakwe kumushi okulumbula mu miikalire yakwe kutira ena alikwata ekintu kimo ikyo akwata okufuma ku kyalo kimbi ulya emulandu wiine eyo nomba bali abantu abakita efyo bali abantu abafwala firya ebintu leke ni mwebe mu South Africa iryo namwene amakana amakumi atatu y'abasenshi abene bene obwamba abekalakyalo abusu kikumi limo na mutandatu ne konsekonse abakashana ba myaka yakusyalwa amakumi abiri abalumendo okwabulapo nagakutwala nangukamo balimirine kulya n'amatipa mu finso fyabo kabiri abapentwa amafupa okupulinkanya mu myona syabo kabiri utupimpya twafimu tukulemera mu matu yabo kabiri okukiringanya amafupa ay'abantu atemu amafupa yamo mu mishishi yabo ameeno yafinama okulebera pali beena okwamba ngebyo baishire mu isonde kabiri tabakiishiibe leero iryo bapokerere kristu n'okuwiira papinso fyabo n'okupokerera mpashi wa mushilo baliimiine n'okufumbata amaboko yabo kukufiisa insoni pamibiri yabo iryo baire balenda n'okusanga ifyakutwala kukutwala kinshi baishire babatandashi kabiri abeeni kuri iri isonde haleluya bena balitaruike okufuma kuri ryena emukwai owee ababantu balayita abene abe na kristu baaba kumatariki balayana okusosa tuli ba methodist tuli ba baptist tuli ba pentecosto tuli ba seventh day adventist tuli iki kirya kabiri kibiye kirya tatakwatapo nangu kiimo ikyakutana kyena omupashi wenu obuumi uwo waaba muli imwe bulatungulwa n'okumweba ibyo mwaba yesu atiile kufisabo fyabo mukabeshibira ulukuta waisabanga Israeli intanshi mani mwene shonse inko ishaba senshi kukwate mfumu lesali ni mfumu yabo kabili mani mwene inko ishaba senshi kukwate mfumu ei chomale fwaya kukwikala ngenko shaba senshi kabili mali ishirabe ne mfumu kabili ilio machitile baishile ba mufansia panono panono wate ndekyo kula isamo panono panono esonderia tende ko kuingira muri bena kukulekelesha tapwishiwe muri ahabu imfumu imo kuisa kupala makofye panono kuli chena kupala mako panono kuli chena kabili mukulekelesha bafumishe ubumi kuma muri bena kabili kuli amalile kabili ilio imfumu ine ine yaishire bena tabamu ishiwe wene kiria echintu chimotine tolu kutalwata lwena kwali piana mwati mwanecho lwena wapiana mapolitiki ama sambililo lwena wapiana otubungwe akabungwe ama salita ya kalamba akashimikila isuwelewele kabili kiyo mfumu ine ine ya isa vene kabamu ishiba kabili valeta nikomu pashi wa mshiro wine uyo uli mfumu yabo vena tabamu ishiba vila wala seka wene nukusenteka wene kefi yaba yuda vachile mesaya wabo ulukuta ulekita mesaya wabo musango mwine vena tabachi ishiba vena tabaku atakumona kwa umupashi pantumali ingiri wanganshi na menso yabo kabili nefyo bamona kisikulu wefi kalamba ukwensho kipashanya nesonde ife tatuatala kukoselesha kukoselesha kukupiashanya nesonde ife tukoseleshiwa kupitia vya fevene kabili umo ebengi mulilesa kabili inelo muliba kabila wambila nsuma abonda pakulya mumabala wali banganshi kuchimfyanya kuchimfyanya umo atila kisuma lesa apalwe ninkwata amakana apa kutila ninkwata ukulonga no kalamba ukutila uko kwete ukustano nshichiria chipanga na tukwata umo atemwa milioni umo ukustano nshi upo chipanga usetuali baba chine kulilesa usetuali baba chine kutebo chakwe usetule eminina pakwesha kwa mpashu wa mshiro ushe tena chishinka chiria echintu ichine chine.
But we compromise upon the Bible.
Lelo, tunalanshanya pali Bible. Abengi, abantu besu ba Pentecosto. Pamasambilisho ya tuntu lwaya I Bible. Ukulanshanya kwali ba le kwaya kumilengo ku nkobubi. Simulu kutalwandi ne mwine. Kabi ndewo nko kutila ine ine. Kuti na staff ye chinshi mulu kutalwandi. Pantu ndeshi mikila mbila nsuma. Lelo kwali ba imyanda mishila. Ya waka shimikila aba Pentecosto. Awaba isu kukweta kwawe chintu samsango yomuli vaibere. Ngolo batisho mwishina liya kwa tata mwana mpashu wa mshiro. Ndewa akibishop. Atema uli wansi okunangisha po muntu uli wansi ata lilo kubatishwa. Mwishina iliya kwa tata mwana mpashu wa mshiro. Lelo pala lanshanya. Pantu tubu ingwe. Yeso tuachita. Takwaba kwa muntu na ngumo mchilingo chipia kabili pamiaka imianda itatupantanshi hili ashiri akare kano wababatishiwe mwishi na liyako wa Yesu Kristu jena nichinshi akabungwe eka chichitile mkulanshanya kabili inelo mali senda bonsi ama bonsi mamu musebo kufuma mumisebo mali pinya ama sese ukufuma mulukuta mali pinya ukata bonsi ukufuma mulukuta Nungu kuwata kushimikila, kukwa mseminare, kushimikila, kwa lukolo polo, kukwa kwa mkolwe, umu nono wakale. Kukwa minishiwa, kukintu wingi, kabili ama nakashibabo, kukukwalo tukutula, na mandereshi, ayo baipatikiamo, kabili ama umeokupepa kuwaka, nukuteye nchuka, nukulanda, emipurwe ya piko. Tena, tamsebanya, mchinto chakwalesa.
I know that's rough.
Ninji shibatiria sakalabana lero ninjita umuntu umo asosele chintu chimo ukulanshanya ukulekelako ukulekala ngesonde sakamana ngandino kwimina neka ukwabula na ngumo kanokeleza eka kashimikila isine saba ibele ya kwaleta nokwimina pali tena ngandino kufwa nalio line ndino kwimina pachine mchine lefaya isine
I'll measure up not according to the
chance,
but according to the world,
and I'll tell you what.
But Delilah,
she knows that Samson had quit Amaka. Kabili, Ena, Saishi, Benifes, Apoya, Amaka, Yabere. ene tekutala nde esyo yali amakayari ilo kwali kwa makaya mwaya kalamba ayo Samson ya kwete kabili ena ale faya ukuyasanga kabili ngepe Delila alitwalile ukubeleka Samson ukuyemba kwa kwe onwe ale mfika umwine mumusango mwabula yale nganshi kabili ale nda kunta nshi yakwe kabili ena ale meka ngabamo emisepela inono abelelo kabili na simbipo kabili ale fayo kuchita nge chintu chimbi chenda bwamba ukwensha kweleka Samson kuli ena.
That's the same thing the world's done to the church.
Siria e chintu chimochine sondeni achita kulukuta. Nomba, nga maka yeno ya kalamba ya likwi. Tensuma, nga chilino kumunganika, chili ya chilino kutoba maka. Ulu kutalwa katolika, wali chichita. Nelo wena felisiti, palipali we Samson, kabili lusa, aishirefuma. Kabili mali bunge nyina kabili. Kamala nkaka ne ntambo imbi, palino kunjikata. Eicho, wali chichile. Kabili ama felisiti, palipali we Samson, inshi chachitike. Wezi ne aishirefuma, nukuputule ntambo. Namba na unkonya instaitari sana kusheta wanshi kwa kutila nari kutemwa Samson. Tisuma, ndewe chine mumutima ove. Tisuma, unka kene ntambo na imbi. Tisuma, nomba tukala nshatiria. Sija nishishi, ilia ni ntambo ya chironga nino. Leka inembe umutungwa, ilia, itakwa te chironga nino. Kanshi ndekweva, wala nenga ine ukuputa ulwa. Eicho kunse wanshi refu mawa Pentecosto. Kama kayove ya likwi. Ama felisiti, alipaliwe, kabili aliputa wile ntambo, na kabili. Leo namba chichi tachitike. Asendele wa Pentecosto, wa doktor wa fiavule, wa kalamba, kuma pastor wabo, abantubamu wa kalamba. Mena mali kwa tafi ama skulu wa yengi, nintambi nga wa methodista temwa wa baptista temwa wa onsawa shala wa kwata. Kamieni, muma chariti kabili teti mungwe, umu amen. Ama talafye, ngebumba, ili ama eskimo. Kunya kwine kukapinda kakuso. Aba talala. Aba shisakamana. Kabili naomba. Aba na perishiti balipali we Samson. Aba perishiti balipali we Amerika. Kuli kwi. Kuli avu umo. Uwa mupashi. Kuli kwi. Umo. Kwa Pentecost. The assemblies of God. Kabili wanetedi. Na the church of God. Ne fifiria ne fibie. Na umo ne sambililo. Nya ibela uyu umo. Na ilia kabili uyu umo. Na ilia. Tuli ama patuka nanganshi, mpakate tuingile mumu sumba, kukwanta kukuputuluwa, ngolu kutalumo, nwa kulipila, ama shala mwonse, tegutiba sangweko. Pakomu nisi, nalipali wa Amerika, nga maka Yesu ya likwi, ngobukata wesu ulikwi. Tena nitinshi, pantuwa likonkela amano ya muntu mkipulo, chamaka ya kwalesa. Nisi, pali lenga waka shimiki la wesu, nisi ntukuba isi hako sanga nishino kutalama, mpaka pali tukunganya, mpaka wali wa batalama kabili ya wako saimitima, mpaka abantu ushemulo mkwa kubilikisha mchari china kabili. Chama katele kumfa mtu uri wonso kulila, nisi puna, chavali rishi, chali vili kwa mtupinda, chamaba na kabili ubukata mulukuta. Yonse, efyo tuchita, kuikarafye kunu mama kosafye ngefyo tuingaba. Tatuwa waka kuluwa, tuwalika kwa. Tiwa, nengulu shakwe, ishanshi kushipia. Kashi kakolu kutaluwa kwa leso wa mweo, ya chishinka. Tamuwa na kabila makamunu kuta, tamuwa na kabila buntungwa, abantuwa wafya matala makabila wakosa. Kishi, lesa uingesa mkatika abantuwa wa Pentecosto. Nukuna kito kutila ena nilesa. Nukusini kisho kishi vilo kia kwe, isi ya kubuka kwa kwe. Tena katiwa tensha na kupanono. Kubukata. Kishi, tena musebanya. Ndenda kuchiluke talo. Leko kubomba kuchiluke kishi vilo. Na abantuwa lekala. Kabili, jisu mandemu na chike chilipe wino. Owe ninchi wa chivya kutichatitua. Kena katika sunkanya. Nishi. Vena mali kakwa. Na Delaila isonde. Vena mali muntambo. Nomba vena. Vali vengisa mukati. Vali wakaka mukwa mpana. Ama perishiti. Vali paliwe Samson. Nishi chowala chitaparua chena. Onwe. Tuwalikuata esilonga ino chikalamba. Muchine. Tuwalikuata mamemba la vengi kukila abo. Tuwa kwa tapo. Selongo mupashi ulikwi. Mupashi wa mshiro ulikwi saa. kinacho kasemanya kita alebelele kamkatika lukuta ena alitwalilira kubeleleko lukuta ipeni kuline ndinoku mupena tabena kwe kalamba ikulu kuno olubali nga takutira mulina okukita iki nga mulina okufunyako uli akashimikira wafulungana mwakwata nokusenda omuntu dokita wafyabulesa uyo wakwata amano yamo tulina okukula isu maikulu kyali kiyapulamu kabiri tulina okuba nga bonsaba shala Sansoni kuri imwe chawama kukwata omuntu uyo ushaishiwe na kofi ya panduka kukuma kuri chiremba lelo uyo waisushwa na mpashi wa mshiro uyo usha kwete ukulanshanya kumaka ya kwalesa lelo nachi wawe itatala manganshi paka umubusu umashira kuti ainsa mkulongana nukulandila mundimi atema ukufunda panonoke atema ukuchite chintu chimo kabiri bonsama shala valino kurolekesha mumba lino kumona tachiwa nikishi chiria Kisuma, ndesungu kachinshi, uli alingi lokuwa wafulungana, uishi lokufuma kuchifulo chimo.
You know that's the truth.
Na mwishi wachile chishinka. Umamubusu uwashila, alingilemo, aishile sansa mkanganshi ukuibu ya maboko yabo. Nukulila nukulumbanya shikulu, umo ali nukubilikisha, amen, kukushimikila kwa mbila nsuma. Kabili bonsawa shala kupilibu kanokumona, isyo achisosa, valia. Niwa Pentecosto,
mwa vyanshi,
ime mule ipashanya, kuli Methodist, kuli Baptist, vena mali ipashenye, kuli Makatolika, Makatolika, apashenye, kumbo, kabili, wonse chapamo, chonse kukonka kumbo, tisuma, delila, namu veleleka imwe, muma chali chaya kulu, ayasuma, makapyunga la sambirila, kusende, umbaidia wamisha, tisuma namu ishiva, kampanda na kampanda, kunolo valimilioneya, nga kutuwa muleta fiyo, kuisa mulu kutaluesu, Owe mwe.
If he isn't
nga ena tafye wa chifya chifya.
Kanchi ena
talefwae kwa kuwa kulia.
Kilesa
kama na ngari kwata ama dollars million. Ngari kwata ama kadira kama kumiane. Chonse ito akwata. Ena lingi lo kujawa chifya chifya. Kukuisa mfye kulia. Kujawa chifya chifya. No kukiri uwa kumupashu wa mshiro. Kabili kuisa mamulia. Mukujawa chifya chifya. Ale buluma. Mundeleko. Ale lila. No kubilikisha. Nefya kuchita chita. Nga filiawa shala wa chita. No kuika la obu mipanuma. Ya kushiningisho kutira. Ena nachi kwata.
Amen.
Amen. Chidia echo mufuai kwa.
Samson,
ama perisiti, balipari iwe. Makomenisi, balipari iwe.
Isonde,
balipari iwe. Kasevanya, balipari iwe. Mala mwele na mwono kumwona umu pashi mwakwalesa, okubomba ifutungusho. Noku chite finto, ifu ya kubuka kwakwe. Ifu yesu ala ile, wakila, na mwishiva, nde tonton kanyamina brana mwali kwa ata, ukulinguru la mano, kwa pulamo. Wapasta bandi batile chali cha kwa kasebanya. Iwe, we mubusu, mwa bumbi munda, umusenshi, intenjeshi, mwa iwaminisha, we mumbulu, mufya kufwala, mufya mpanga. Yesu atile, kawali ishiwe, iwe kawali ishiwe, abushikubandi. Nelo mwani kuwate bumba, ija mashauri, awame isha kumulengo kubange sonde lionseli ya shala. Mwaya ibumba, ija bantuba kwa lesa, awo waba shiransha nyapachebo, lelo vala shimikile chine, nukui mini na palu batisho wa mpashu wa mshilo. Nelo shishi kito isonde ni achita, nyali pumiapua amaka yenu yonse. Imwe mwafielwe umunasiri Pentecost, nelo isonde mchine nali poka amaka yenu. Nomba lirifye ili atalama, ngabo nsaba shala. Nchinshi, icho tulino kuchita. Nchinshi, ichi lino kuchitika. Kuli chintu chumo, ita mukata. Icho ninga tonton kanyapo, kukupuisha, ililembo.
Iyo
Samson akakilwe, tekutukwato kukuputulwa. Umfweni kuli mnyinefwe, watu umfira Billy Graham. Kukuputulwa, mwishikuwesu. Umfweni kuli Orobesu kubilikisha. Kukuputulwa, mwishikuwesu. Umfweni kuli Bonsama Shala, kukuputulwa, mwishikuwesu. Mustango nshi, kwinga kwata kukuputulwa, ilio tuliawa kakwa. Tualikaka, mpashu wa mshilo, notu mungwe tuwesu nesambi, kabilite kukuputulwa, kukuputulwa, ukwa mpashu wa mshilo. Amen.
I know that's scorching hot with the weather.
Ninshiba, chidi anachikava sana no mwela.
Truth.
Ilo chana chine. Mutango nshi, winga kwata kukuputulua upa mpashu wa mshilo. Idiyo muli, ama kakwanga nshi kabili, ama talama. Ama kwata, imi monekele ya buka pepa. Baibere itila, bakesa kwata. Imi monekele ya buka pepa, lelo baka kana ama kaya buko. Ama kaya chinshi, amaka aya kabungwe, amaka aya sonde, amaka aya lukuta, amaka aya mpashwa mshilo, ya entende ya pisama, mulukuta.
And when the church adopts
kabiri ili olukuta lwa byanisha bakashimikira basambirira nekikulwa ekikulu nokuyemba mu kipulo kya mpasi wa mushiro wa nshitanya kale bena balingira okuba mu minshoni na kabiri amen kishinka musango nshi mulina okukwata kukuputulwa ukwa mpasi wa mushiro kabiri abantu kulenga wene obulanda nokukaka wene nokutina wene balepo obwasya bwabeera amaperisiti bali paliiwe lelo isubilo limo niya palwa iliyo tuwa kwata. Iliyo Samsoni ali mchifungo. Nichinshi chintu itakubalilapo. Ito basile iliyo vamu ikete. Bali mukakile ntanshi. Bali mishepo amaka yakwe. Bali sangile nkama yakwe. Bali sanga nkama yenu. Isonde liali sanga nkama yenu. Nomba imwe mwema na kashibonse. Mulabe emishishi yenu kukupange sonde. Ime mweba umebonse. Mula ya noku tange sonde. Tena chilipe wino. Mkulande mipulwe. Ne mipulwe ya fiko. Noku ya kunse noku pepe wafuwa. Kawa nono. Nokuenda na wakashi. Wavina mpalamano. Kabiri fintu fionse fya shara ngafiria. Ukunu wako kumo kunono kwa kongala. Ukwa kusungo mlimo wenu. Kutina chema okulala nensala. Noku yesi papatu. Noku nwamenshi ya mumushila. Noku ikala wa sanguru kakabiri wafirika kulile. Esa ukuchila kulanshanya pamulimo wa msangoli wonse ya chishinka chishinka ukubo wa chishinka kulilesa Samson awapelishiti balipaliwe rena mtabe nako isonde ila ingila mkatikenu kapalwa chena ushe na mulangisha inkama yenu ushe na mulangisha ili inkama ujo lesa mupele ujo male ifumpunyamulia mulukungulu wamba imiaka inono ya pitapo ushe na mchileka, ukumapo nefuta mangalo, ukushinshi muna, kwa mimonekele, shinshi itachitike kulimwe. Lensa kuti aika, nukubomba itsungusho, nukuya kupitafi ya mukati kebumba, nukwewa abantu inkama shami timayavo, na fionsefye, nukunda pabaluele, nabachushiwa, nukuchitaifi shibilo, nefipapwa, nukushimikila itebo chakwe, na makanga nshingefyo venga chita, kumupashi wa mshilo, na abantu kusosa, chisuma, ndemo na chiri ya chiripia wino, tulomfa wino, okumfa, okulichena, umuko umu mpaka chita, nga, tatunakile sana, ilia, Abraham tabenako. Ama perishiti, balipariwe. Iyo nchalebo kutila, niyo kushimikina kwa chebo. Kabiri, aba mushiro, aba kare nefilamba mmenso yavo. Kutibai mapanka sashabo, no kwenda wale mfimfinta. Nalimo kukana soseshiwi, kukula enda enda, ukunoku. Ibiri atemo emi kuitatu, no kuikala panshi. Aba isushi wanganshi na mpashi wa mshiro, ichebo. Tari barishishe. Umuntu kutia cheka, akabira no mweo. Tele kuchabo chonse, itifuma. Kukanwa kakwa lesa. Hawa perishiti balipariwe. Rana mtabe nako. Hawa perishiti balipariwe pentekosto. Mutina hawa perishiti bali mikata. Mwema shala imwe. Akale sana hivyo mwa wungenye mwevene. Ukuikata nanganshi. Takulina angu mwa wungesa mwakanofie. Mwaliwa Presbyterian Baptist Methodist Catholic katemwa ya chintu chimo. Imwe. Ngatamwa kwete chintu nangu chimo. Ita kuchita nabon saba shala. Encho kupuputu wa mwushu kwesu. Musa angonshi tuinga kupatila mo ilio ulia ubera lionse kupuputula. Ali kakwane sonde. Lesa take semo mulia umuli sonde. Imwe kutimwa shintida fye palichiria. Imwe muka mpane ne sonde chena chena. Nifionse ifya chena. Kiyo mwasumi nisha isonde kuingila mu matende kukula chitefintunge sonde. Liena ni nishimu hapu ishiwa. Lelo ilio mwaputula kwa intambo ilio nse kuma kuisonde. No kuisa kulilesa. Lesa linoku mvomfya. Mpaka ilio mukaya mkwangala na kabiri. Kiripano. Isubilo kie lieka ilio mkweche mnolu chelo. Kukupise mbila yandi nili. Ilio Samson yaka kilwe. Imishishishimbi ishipia. Shari menene.
God send us another church.
Lesa. Tutumeneni ulu kutalumbi. Lintu fie ishtaya mpena taila sika. Kutila makaya mpashu wa mshilo. Kutia isamu nilwena. Kutila angisho isha mpashu kabili mako sifini. Kutia konko ulu kuta. Imini mwayama tumwa tuko. Imini mwayama tumwa tutete. Yonse ya yena. Ya kula konko kwendela pa monolu kuta. Ipishi bilo nefapwa. Ya konkele ama tumwa. Ipishi bilo fikalamba. Ipia kubuka kwa kwe. Tila bakonka bena. iyo tukiri mu kifungo tukinera esaala emesha ekirimwa kunchendeimo okwipayo kukalamba kwakulekeresha leke nisibe nimwe we mwina kristu munandi muna luchelo leka tibe kutila makayobe naye atendeko kwisa mpepepo kutila yimbila muna luchelo kabili nakunse mumpanga uko ikaya ndesu nila kutila yimbila ikafikirisha okuleta ama vitamini kumibombele yenu ayo ayali nokuleta makaya umupashi ukuwekesha mubumi wenu na kabili na tukonta mikemi to Yesu nokupepa mweshukuru lesa kalenga wa myolo kabine sonde umwine uwa mwe wa myayaya kabili kapela wa chonse chuma kabili itabu pecha umupashi sendeni pijewo munolu chelo nokutibika mumitima nokupitapirisha shikulu leke na bantu bapepele pali fifintu ukumono kutila isonde nali belele kaulu kutakabili mukulekelesha nalusanga amaka ya luko ukusanga inchende ya luko ya kusama ukusanga uko inkama ya kwe ya vela kabili naifu miapo nali senda bantu abwe nishitaimo babili kisho kuchimfya nishitaimo makwete kuchimfya kabili nali babe yao kuikala kunganda pali chitatubu shiku kutamba uangalo pali television nali senda kusangala la kumamu misima yabo noku bapela kutemu wakukalamba kuisonde kuchila ifyo wako watakulilesa bali bapela ifya mwisonde fingi ukukabila ifingi ifya kusekesha ifya mwisonde kuchila kukwanta kuchimikila ukwambila nsuma ngata kutila takuli ukulishe filimba ifikalamba nefya kutatita ifingi nokupunda nefya kutatita vyena tabale tuwaya imbila nsumai ya kale na kabili ilia ile te filamba ifya kusangala la kumweo ilia ile ta kunda puwa kwa vule sana kabili ilia iwe kesha ifya abuke ya butumwa kulukuta ilia ile ta kristu wabuka mesaya kwa wabu shiku Belonga pia Israel ali mwaka kwa kusha mfumu shabo itakutila vena tekutiba konke mfumu ya chine kabili mfumu ya chine ilio ena ishile vena tabamu ishiwe wene efto chava nenelo mweshikolo mfumu ya mkata na imonekela musango wa mpashu wa mshilo kabili shikulu vena tabati ishiba vena tabati mona vena maliwa ama munganishi wanganshi ama ikata nanganshi itakutila tabashiru kapantu tachava mukabungwe kabo Shikulu uyu muri mwa kwa kasevanya uyu wachita iti kubantu. Mekeni Samson wa kwalesa. Mekeni ama chichinka mumutima. Vanyama leka vilano kulilano kupapata. No kuikatirila. Mekeni vekale na shena shikulu mpaka ififiri mwa ififia fika kule. Mpaka kese na kabili ukusangala la msion kabili kulia kesa ibumba ilio ilingeshiba no kuiluka ilio ilinga mwona mesaya na amaka ayo ayafiswa kuisonde ukutila vena tabai iluke nomba kene ni shikulu ukutila bali no kumwona ichi pantu walombe la ipi mwishi na kwa Yesu amen
are just now Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, That was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize.
Ipyo na mutemwa, tumenifia maka yakwe. Bali mumu putule wapa mulu. Wonse no mutima umo. Isonde lyonse lyali fumine muli bena. Kamwali nangu chimo muli bena. Kabili umupashi wa mshiro wali chile. Inelo batila. Isa, ilunde kulukuta. Bike shina liobe mwibuku. Atema fukama panshi nokusosa. Ndelumbula kilisu ngomwa na wakwalesa. Iminina. Kasevanya ala chita ichintu chimochine. Muchine.
The devil was baptized.
Kasevanya ali batishiwe. Iliyo Yuda abatishiwe. Kasevanya ali ile kunse. nokusimikira imbila nsuma iyo yuda ile kunse nokusimikira imbila nsuma loka sebanya tapokirele mpashi wa mshilo
There's where the hidden powers
are. That resurrection. Kulia ekwa makanya fiso ya vela. Kulio kubuka. Kulio kuishi bechitontulu. Mkwa bulo kutwishika na ngupanono. Amen.
He's here.
Ena alipano. Kulia wine mpashu wa mshilo. Kulia wine wali pali mesaya. Achili palu kutalu wakwe. Ena, saya.
I'll be with you always.
Kama na imwe lyonse. Kabiri muri imwe.
Mpaka
kumpela yesonde. Kaba kulya.
The works that I do shall you also.
Imirimo iyo nchita na imwe mukalachita. Ingi ukuchila iyi mukalachita pantu ndeya kuli tata. Lelo isonde lila lanshanya pali chena we shiria ninshi kushaka le pili ezo kasebanya fwaya imwe kuchita. Bafwaya imwe okuwa minisha. Lesa fwaya imwe kubatishiwa. Yesa fwaya imwe mutila owe, chache tekela fionse pilia ifia kuchita chita kwavo. Kwa hile ni no kuikala, kwa hile ni no kuikala mulubembu, ikale ni mulubembu wenu. Silo mpaka mwabola kumatonton kanyo yenu mwebene, mpaka mwabola kumichile yenu mwebene. No kufili mwuruwa chipia chipia, no kufili mwuruwa chipia chipia, kabili ulio mwewe ufia, ulino kuwa onso wa hivira kumakuli ulia uwa hile panshi. Uluseke, we tawa ulaya panshi, uluwa mutuntula, ulafuma, uluwa lelema. Ulaya panshi, uluwa kosa, uluwa isalilwa, ulafuma, uluwa nakanaka, nukula tenshi wanomwela. Owe ubukata, aleluya. Inyo inyela ya tendeka kukupa, uluseke te kuti ilu chitenangu chimo, lelo ukuisesho ulwine, ukusela, lelo akanono, akanono, akalibula, kala tenkana, nokusansa muka, kala kula liena. Lidia, uku ikosele shakene.
It can never become a blade until the cord is dead and rotten.
Mpaka itabali afwa no kubola.
Not only dead, but rotten.
Kwafye, lelo kubola. Kutika wele na kabiri. Lelo obumi, bula fuma, mulikena. Kepiona chitosaka, chitaka pitapo. Uku pialwa, intitabi pisha. Uku kowela, ifiko. Uku kowela, upa kukowela. Lelo mulia emo obumi, wikala. Ibyo mwana mwebene ukubaba kowela ukumona ijabu Methodist wenu Baptist nefisumino ya Pentecosto ikia kowela kabili nokufu wapachi pailo liena umweo upia ulesamo omupashi wa mshilo una milenga imwe okuingilamo pamulu wachiria mulamona lesa tukesa mumona obushikobumo wabukata obushikobumbi ushinga kumako abena kufwa ifwe tukesa mumona Imwe na mchetekela chiria, imwe na mchetekela chiria, ubushiko bumbi, ubushinga kumako awe na kufwa. Kulia, pale ndorela ine, ubwa mailobu ansansa. Nari minine ukuluba lipachifutu mailobu shiku. Kabili, nari tonton kanyanari mwene rabi, loso numunono. Kilio alesangwa kuno, nukufika kuno nenkonto yako iyakali, nukuntintano mkoshi wakwe, ukubika pa mkoshi wandi, nenkonto yakwe. Kuno kuine kuchintamba no kuimbalu yoluimbo. Kulia, kulirole la ine. Nitu chimuchari chitike. Tari sendele isonde ukulifumiapo. Na tendego kumona ifincho mumusango wa ivela. Nari sakamananga nshumusango. Aba bantu ave na Amerika. Ipyo bale chita. Yonse yonse umwaka no umwaka. Ukumona aba nakashi. Na aba ume. Ipyo bale ivifi avele no kuingira mulubembu. Mpaka na vifi mupepi no kulira. Ibiri atema imi kuitatu, ukusaka mana palichena.
Yes,
Mailo na tile kulilesa. Saka mana na kabiri. Ichabo chenu cha sosele kuchina. Nesho chikaba. Kanshi nkemi na pamupaka. Nukubiri kisho kutusha chena. Na fionse filimuline. Ukushiko bombi, ukuimini na pa Greensmill. Ulu chengo lwandi. Kuya fekulia mchisuwewewe. Nari muma pepo akasuba konse. Kabiri narimo, kiliko loko, akasuba kalewa. Kabili nari minine pamulu kulia, ukulole kesha, ulubali, nari fumine mulu chengo, pamulu wachiriwe chikulu. Kabili nari minine kulia, ukulole kesha, ukutonta kukabanga, ukulumbanya shikulu. Kabili nare mwona kasuwa, ukwenda, ukivila, unu mayafimu tifalia pamulu walupiri. Iyo na lirole kesha, ukuchiruka, pamupaka kuyamulia, mulifimbi. Kabili, pali ifimpuse fingi, fiali fye, filia fine, ngefio fingaba. Kabili natile shikulu! Obushikubu mo imwe, mwari fishile, mwose kumbari achiriwe. Kabili imwe, mwari fitile pali ena, pamulandu ali wafu nshika. Lelo imwe, mwari shire pita atile chamu na kwati ninuma ya muntu. natile siseni mulucengo shikulu nalimo palilyani nenshita kulubalilumbi ulwandi wanshileisa omwela unono okwenda ukupita mupimpusa wanshilepita okutuwalilila wanshileisa kulubalilwandi umwela unono okulaenda waishile ya okupita mumitengo nalimine
Someday, God only knows just where or when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where or when.
What's going to happen? I can't even get to me, to no, no, to Shinguruka.
Of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hills. So hang low, sweet chariot. Coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming far to carry me home. If you get there, coming for to carry me home. Tell Brother Bosworth and all my friends too. Just coming for to carry me home. Now swing low.
Akesa kita obushiko bombi nokunjimya ikibuti chonse ka muka omulilo bamalaika bakwalesa babakireta bamulilo bamulandwa kuti Umo muri shinshiku, umo muri shinshiku, mpiputulwa ifya panshi ifya maora ya kukwa kwandi. Ndewele keshakuli weno kuisa, chile chishinka.
I looked over Jordan, what did I see? Coming for to carry me home.
Kakeria wakale ukulosha kuchiluka Yodani.
A band of bright angels. Coming after me, they were coming for to carry me home. Swing low, get down low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home.
The Lord Jesus, the blessed father of this church, the pilot of the old ship of Zion, the Lord of heaven, moving on through the building, speaking his presence in the earth, the very Holy Spirit raised him to the revelation. Kwako kutia taba chipela makadi ya kupepelu wako. Kushe kuliko muntu umo uyofu mine kunse kamusumba. Uo nshaishiva. Uyo uli muno kupepelwa. Imye na maboko yenu. Abo nshaishiva. Imye na maboko yenu. Nshaishiva. Iwe. Iwe hapo. tekitekera mulumendo munono nemye kukunuma uko omuntu omwatimya kuboko kwakwe kukolubali iwe gushe watimya kuwokobe kisuma kunuma kulya iwe mkwae kilife bwino imwe bwonse muli abene kuliine kulya shukuru yesu katema omuwiine kuwa mukunipano gushe muleetetekera okusiira amabulayo yakwe yakiine enala suba olukuta lwakwe emirimo iyo nkita naimwe mukakita ikalambo kukirayi mukakita pantu ndeya kuli taata okukirayi gushemula ekyetekera kirya gushe wakimya kubokobe okutaata wanjishiba gushe olekyetekera lesa kukyanje bakirimu mutima wobe kukyalanda kuliine ngafiya siine ena akitire kumwana kashe wakumishe kwiraa lyakwe gushe olekyetekera ena zishimako omukalamba oyo owinga kumishiwa kumyunfiire yasi akucyula kwesu ngalesa lina okusokolola kuliine imibere yobe gushe wala nkyetekera kubaka sisema wakwe okukyetekera okukira omulora wakwe oli muno kabiri ulya emulandu wiine ena akisuminishishe iwe olepepera omukashe obe enanakwata olutungu olwakontoka olutungu olwasokomoka kira kishinka ngakyakukira kyena kishinka iminina kisuma kabiye nokuyamusanga omutuntulu amen inga palwanuma yobe iwe kunuma oko omuntu munono oyo wakiminina kulya wakikwata emyefu oleekyetekera n'omutima we wonse gushe oleekyetekera lesa kutyanje bamafya yobe oleekyetekera omwana wobe alina okubafya bwino oleekita n'akwata omulumendo n'akwata obwongo bwongo obwafu ekicu kira kishinka iwe tawuli ena afumako entake nga kira kishinka inye okubobokobe ine nshakwishiba tebyo fiine nga ndeekita imya amaboko yobe ng'efi tatwayishibana omuno mubiye kirya kishinka okusubira kuli lesa gushe oleekyetekera iyo oleekyetekera oleyasanga omwana wobe omulumendo omusango ukyetekeremo kibike fyepa mutima wobe sibani okulubali abakimya amaboko yabo abo nsha eki kya gushe wakibaniwe kisuma mune gushe olenkyetekera kubakasema wakwa lesa naawe kisa n'omutima wonse tawulingire kwiminina iminina fyabo peene kisuma mukwae mwafya shukwete naakwata shuga diabetes kabiri kwena kuleetuusha okulukobe iwe okumine kwohiwo ishina lyobe niwe wisamira wekeramu okumwobe n'okuba omutuntulu kisuma kyetekera n'omutima we wonse kisuma iwe otetekerene kyetekera kyena gakutiwakyetekera amaayo owiikere apa gushe wakimya kuobokobe namaayo omukalamba wokufera amakalashi gushe oleekyetekera n'omutima we wonse oleekyetekera ne olenkyetekera kuba omugonfi wakwalesa oleekita kisuma kyalesa kutyanjaba okwafya kwete gushe walakyetekera okwafya bwa mutima kisuma imya okubokokobe nga kirya kishinka kisuma namaayo apa uupaleeme naiwe akiima kumutima lero kyena mukine kiine menso yobe naali mwishiba kisuma ngakuti wakyetekera kunuma oko umwaome ukonkerebo kunuma buyo okweta obwafya bwa mutima nawo kabiri n'obulwene bwa nkanda gushe oleekyetekera okutalesa alakulenga okuba omutuntulu oleekita mukwai kuli umwaome kunuma oko pakikulo kimo akiimya amaboko yakwe kuyo uusha ki mr shubert kisuma mukwai kisuma gushe oleekyetekera kyena menso yobe naiwe gusheta kiri oleepepera abana okwabekere okolubali nabeena nga kirya kishinka imye kubokobe tuli abeeni gushe kirya kishinka koshanyeeni muminwe koshanyeeni muminwe omuno mubiye kisuma kirya kishinka ngakuti wakyetekera iwe kuti wakipokerera kikulu yesu kristu owabushiwa ali mukikulwa ena nuulya umwe wiine kinshi kyena kikita kuli imwe gushe mwalireka isonde okumyamaka yonse muli imwe ubukata ndefwayo kujalwa kipya kipya ndefwayo omwe upya kiresa kamana nindekenshi kireeshirapo nga ndina okuba kakunkuluka wa mushiro ikintu kiri kyonse kiresa kamana nindekenshi kireeshirapo ndefwayo omufashi wa mushiro otuntulu ng'oyu uli baliine nomba ndefwayo okutunga weene kuti naatemwa kukwata weene okukira ebintu byonse ifya mwisonde amen.
Do you believe? Do you believe it's here? Lay your hands on one another.
Shemulechetekera mushemulechetekera wene ali muno bikani ndupishenu pali umono mbiye lyena ebeni kintu nakimbi kimo ico wene nga kita tapali wate ni kitetekero nomba tetekere ni nakikwa kikulu lesa kalenga wamino nesonde umwine wamwe wamya yaya kabiri kapeera wafya bupe fyonse kisuma umupashi wenu ali muno okusuba nga nshishikolo kiremunigakwati kikuba kyonse kirepema okusera oku n'oku kinshi twabantu tekuti bakirukire shikolo gushe beena gushe balya mfana pamu nensonde nga nshi kabiri baisaba abatalama kabiri abamimunekere kabiri abatalama mpaka beena tekuti bamwishibe imwe na kabiri
God, may this power strike you
and never cease to be here. Kabilesa, pokelewe nubukata, ukupitika muri Yesu Kristu mwana wakwalesa, na lombele ifi. Amen. Ushemule kesekela, imie na mwako yenu. Ushemule sumina kunda kwa kwenu. Lesa mupale. Nomba kabie no kusanga vyo musango, mchetekele mochili nokuwa muri uri ya musango. Mse muna kimonwa, kumonekela pali bambi, chile chishinka, ningi loko kwela, mwishita ya mshiku. Kata mwene chetekela nomba, imwe tamakatale kuchetekela, chile chishinka. Yesu ali chichikile, inchita imo, kabili vache imwe nimwe, kwa li shwerio mesaya kesa, enakatuweba ichi. Atile nalishwa mesaya kaisachiria, leo ni mweani, atile, inewine. Enyo ali butukira mu mutumba kabiri atile iseri mwana wa muntu yo waishi ba fyonse fyonari kabiri ne fyonachita usho yute mesaya atile tupintu kamone kana kabiri mushi kushakulekelesha ulukuta tukala shikira kitine lukemi na pachebo tukala chita mafunde yonsa ya kwalesa wena tarwa kampane ne sonde kabiri huku bitra muria kesa enda nokuchite pintu fimofine leo atile Bakaba bashintarika ala umalala abate mwa kwanga lakuchilalesa bashika mfushu abalwambo abakwata mimonekele ya buka pepa akapepa nganshi kupia kumashariki kukwata mimonekele ya buka pepa lero kukana maka ya buko kuba msango ife talukako mwe bantu konse uko mwingabera mulukuta abo ena atita ino ine fyenshita ifimono na mapali ine nga chidi acha chime chinka nitona chisosa kabiri ine mpoka naishi batili ya kulimwe imie na mwako yenu onse nga ni nani mulukuta monse onse umuntu onse chisuma mamona Tabe shiba, nshatalaba mwanako, nero mpashu wa mshiro, alimuno kabili ena, alibe shiba, ushe, tamule mwona kutira, teine, mpwen, gaena nino kusumira na chiria, ena kansumira, nechine itachebo, bantwichine kutitashira fiene chebo. Naftileni, mtu onse, nukubatishi wa mwishi na liyako Yesu Kristu, ukulekelewa kwa membu chenu, kabili mkapokelela ichabu pe, umupashu wa mshiro, bantwichala iwe chilikulimwe, na kubana benu na bonsava liukutari, Na bonsabwe shikulule sawesu wa keta. Mwishemune chitetekela, salala kumulimo uwa kubatisha mkashitafi ya kanono. Na tukonta mikemito Yesu, na lalo mbaba pasta kupepa ilio valete yanya kukubatisha. Ndeto ntonkanya kuliko umulimo uwa lubatisha uleisa. Chisuma.